lazimika na vyo dance. Anjonjwa kilinga kajoke, paka chini analote. Akia Mungu akinipa zivoke, lazimika na vyo dance. So anjonjwa kilinga kajoke, paka chini analote. Wakipata mabwana lazima wawachune. Wenyewe wanaita vigogo, awajali wakubwa wala wadogo. Basi sidanganyo kwa voke voke, wakenda kukuza kwa vise. Baka chini unalote lote, aga Mungu kinipa zivoke. Lazimika na vyo denso, njonjwa kilinga kajoketo. Baka chini na vyo denso, aga Mungu akinipa shikorobo.
Oh baby, baby, as I day, as so, now you are the think of so. My head, my shoulder, my knees, yo. It a heart, yo, because I love you so. Every day and night I pray, pray. Say me God answer my prayer, pray. Say as I love you, make you love me. See your mama, papa, daddy, you go.
She gonna go.
Shiko.